my God, outfit makers.
Exclusive to Zayda Hype Mag.
Rock deal, rock deal.
Kaishki di Mr. Paramukaran.
Uvesa, uvesa, eh.
Imagine naba kurubare kuita bachite. Nga wabeta nishkare baswike. Imagine of your vanga kutemo babululu. Nga wari kwete mane ndekwewa my flow. Weka kuvepa impia shisuma. Lelo line kuti waufana wetini impia shisuma. Umura njua fre kupolisi ala impia shisuma. Ukwavule mpia na mufamili tetiva kupende iwe impia shisuma.
Harry Bells nisa kila cash cash. Cash cash idropa mubanki, yeah. Number one unipange kozi ngono. Kairi mindset yanga siyo kwana. Zikangena zikangena tima pasa. Semu na exam na yo tima pasa. Nakalova nako nako tima breza. I'm hustling, fighting for my own living. Beating territory, tell it with the big dreams. Dreams come true, the big dream. Dollar on my mind, that's the big things. Jiwa going drifting in the background.
Imagine, naba kurubare kuita bachite. Nga wabeta nishkare baswike. Imagine of your vanga kutemo babululu. Nga wari kwete mane, ndekwewa my flow. Weka kuvepa, impia shisuma. Lelo line kuti waufana wetini, impia shisuma. Umura njua fre kupolisi ala impia shisuma. Ukwavule mpia na mufamili tetiva kupende iwe impia shisuma.
Ni pushing up, pushing up a both vango dabwa. Vinyo ni pambali na veve vingo dabwa. Bine ya buzz ati tumile pamobao. In the meantime nitengela pamobao. Show me your Gucci ni mwelepo na tequila. Iwe ushusha sunga gule na tequila. Smell the lenji kaki tech tize. City on the throne girl it is not easy. Keep on your ass, so baby mama keep on calling. Calling the good party I'm still ele ele. Betting technology yama dollar dollar dollar. Elo kusaidi tisaina na machek che.
Imagine naba kurubare kuita bachite. Nga wabeta nishkare baswike. Imagine of your vanga kutemo babululu. Nga wari kwete mane ndekwewa my flow. Weka kuvepa impia shisuma. Lelo line kuti waufana wetini impia shisuma. Umura njua fre kupolisi ala impia shisuma. Ukwavule mpia na mufamili tetiva kupende iwe impia shisuma.
Exclusive to Zayda Hype Mag.
Alphabet made this.